ngithe zulule imfihlakalo oba ye ethengo nyama oba ye bayethe alfa bayethe bayethe omega oba yethe zulule mazu oba ye ethengo onyama sitibayete malusi omuhle sitibayete bayete dokotela obayete bayete su obaye bayethengo onyama bayete bana kaDavide bayethe mavula kwaliwe baba yethe zulu lamazu baba ye bayethe ngo onyama bayethe simakade baba yethe zulu lamazu ithi baye lefihlakalo obaye ethengo onyama you are the lily lily of the valley the bright morning star the king king of kings you are the lord you are the lord of lords Bayethezu Obaye Bayethe dokotela Obayethe Modli wayitatana Obayethe Dote yabafelo kazi Bayethe
Let's go.
nawe phakathi kobusuku uyavela uJehova phakathi kobunzima uyavela uSomandla vela vela ndoda yempi izwe lethu kumnyama kakhulu khanyisa Jehova Shalom khanyisa ndoda yempi siyakwethemba baba lizoshintsha elakithi lizoshintsha izwe lethu bonelela Nkosi bonelela Jehova bonelela somhlekazi khulisa ingane zethu vikela abesifazane vikela abantwana kubi ezweni lethu Nkosi ngenelela Jehova ngenelela ndoda yempi konke sicela sikholwa egameni elihle lomfelo wethu Jesu Christ.